Aba wanzi bedembe ry'omuntu saako bannaddiini n'abatunuulizi b'ebyobufuzi mu kibuga Masaka baagala akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo n'ebibonerezo ebikakali eri ababa beesimbyewo abava mu disitulikiti ezimu ne balumba bannaabwe abeesimbyewo mu bitundu by'eggwanga ebirala n'ekigendererwa eky'okubavumaganya n'okubakyayisa abalonzi. Omusasi waffe Tomusaye Kayinja kayongerezeeko.
Mu lukiiko olwabadde olw'okubaganya ebirowoozo ku mulamwa ogwabadde kugamba nti engeri y'okumalawo obunkenke n'okutumbula enkola ey'okuteeseganya mu bannabyabufuzi olwategekeddwa ab'ekitongole ki Uganda Radio Network nga lwabadde ku Kotereni Hotel mu kibuga Masaka, Supreme District Kadhi wa Greater Masaka Sheikh Badru Shiruta Wasajja yagambye tiwewaawo akakiiko k'ebyokulonda bannabyabufuzi bakateeka ku nninga buli lwabaawo ebisobye, kyokka ne bannabyabufuzi abamu basukka we bandikomye. N'agamba nti ennaku zino waliwo bannabyabufuzi abava mu districts endala abeefunyiridde okujja mu kibuga Masaka ne batyoboola n'okuvuma bannaabwe abeesimbyewo. N'agamba nti bano akakiiko kalina okubakobako oba obasazaamu.
Oli mwetegefu okulaba ng'alinnyirira omuntu n'ebitaliimu mpa ky'okwogera bye yandikoze. Munnabyabufuzi ng'alemeddwa okwekomako, nange munnaddiini nga nnemeddwa okwekomako neteekawo obunkenke, nsaba midiya mu kuripootinga amawulire ate yo esunsule. Kugamba etuwe ekyo ekiwumbawumba obutayongera maloboozi gano agalimu obunkenke.
Ye Reverend Muwulya okuva mu bulabirizi bwa West Buganda yagambye nti bannamawulire bayambe nnyo mu nsonga eno ey'okukakanya obunkenke. Charles Kasibante Kibabiri yagambye nti akakiiko k'ebyokulonda kaalwawo nadda okola ku nsonga eno nti kuba kati okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno kubanga okuba omulamba empiso
abeesimbyewo kubanga olyajja kuva gyavudde ajje suli Masaka ave gyavudde oba mu disitulikiti yaawe aze olwokubanga alina pate gyakolaki gyawagira kangeze oba yaleemu oba yanuku oba yani najazi gyawagira n'asooka gyaliwa kasasiro wano yii na mu bantu be Masaka n'abavuna n'abalaga obulwagundi n'abalaga obulungi bwagundi n'abalaga obukwali so kyalibadde kimu kutulaga bulungi bw'oyo gwakola ki gwawagira naye n'atatulaga bibi by'oli.
Salongo Tomusange Kayinja ku CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City.